ewange kalabanye mukwano nyambanga lunaku bebiroli bonchaye uze nungamba umutima wange negutechawa ero nyambanga nungamba jogeze kubanga bebi kwagala kupa umutima wange negutechawa echo chiriwa emergency mantade ko komenti baby ulire yo momenti kansubire diyo liberawo ogoberero mulungi nomukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu zomulungi wontusi diyo liberawo ogoberero mulungi nomukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu zomulungi wontusi nakutamira mwenge kuwanga chibanga njagala ko mwenye nafuse mubanda obadia wakunazaki obadia wakulizaki ndye nogumye wankaki owo mutima gwabaki nga kululu nataninga nga njagala kusaininga nali nagenda wekusifu mukwano wekutatuka yegweka dagala mvumula ku bwongo n'ababasooka mbakubya muganga onze nabasangula ku bwongo njagala 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 laile kasubire diyoliberawo ogoberera omulungi n'omukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu z'omulungi wontusi diyoliberawo ogoberera omulungi n'omukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu z'omulungi wontusi nteriwa kutewanya nga wenderiwa kuteteganya nga wende waliwa likusumbuwa nze wendi 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 kasubire diyoliberawo ogoberera omulungi n'omukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu z'omulungi wontusi diyoliberawo ogoberera omulungi n'omukwanogo guno omutima gusulawo kulembera mulavu z'omulungi wontusi.